Onyesha na mpenda mnanfokea, amtake atanywe nae mnanipondea. Na vile mtupendi lonelewa, utasikia waendani wali na picha mnashea. Sawa mikinga na kweli hilo sijapinga, tatizo mkipenda napenda na ingia mazima. Tafanya kekinga na tena donisha penda, semeni msemavyo sogopi tena naringa. Ae kesho na badae, tapenda kesho na badae. Ae kesho na badae, 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 tapenda kesho na badae. Afadhali baby, afadhali, amani naipata kwako, naipata kwako. Staki shari baby, staki shari, ukomvi na ndugu zako, yeah. Baby sina kona 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 kona, kidogo changu changu chako penzi limeshona. Na bado 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 mtaisoma, wasopenda mimiwe wako Mungu na waona. Sawa mikinga na kweli hilo sijapinga, tatizo mkipenda napenda na ingia mazima. Tafanya dekinga na tena donisha penda, semeni msemavyo sogopi tena naringa. Ae kesho na badae, tapenda kesho na badae. Badae, badae, napenda kesho na badae.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.